This is Real Gentles Production.
This is song from RP.
Chikondi jatu ndicho dula Ndija misomari ndicho bola ntumba Ndipo kuchitengela ndithago balalika Nkukalipila lobola nkumba Sife ma player ma VLOC Ndipo simku sewela za velozi Uyivala izi siza masanja di Chimwe mwetaya kuyesa ndi masagbidi Kumba zo sezi ndi
Maikana pa status Zai wendine mwina iziwe kwa fazi Zuti ndiwa weka usama kaigire nkazi Diwe kazo po ulibeso manyazi Ukandia ndiki lande kuti kuti makuzi Zongwe ndi makukondela baby ndi zambi Desi ndi kufuna kuti izango kalambi
Pena pake ti madana Kumayu mazafika ntao itima kambirana Chima ndi wasa nkazi ndi choti siwa mwano Moti tiriri moti po mwendi kunela pano Dika malila ndiye hama ndi kila pankono Dika fuoka ndiye hama ndi limbeza nkongono Nasa ina kale kuti nkazi ndi wanga Moti saima chita manta kubwela pateni panga Ndiri ndeka ndiri winanga kale ndiri ndi sanga Ama kubwela fiko kwile nepa tanjalanga
Chikondi si chikonja